Bango yoso, baza mike. Najikuta makaniki kila biti na pasuka leo vibe zishuki ziko bize. Nazisaka nazipata najipoza kula bata mina chinja mbuzi wana chinja chicken. Kasirika mina takata ukinu na mina cheka. Nacheka kwa dharau. DJ ongeza mizuka. Toto akatike kwa chini. DJ wakako na kucha. Mshori wanataka kukesha. Ale bine langa mwana mama. Ale pesa ngabilo kwa mboka ye. Pole pole mama. Ale bine sanga miziki ya mboka ye. Hili koma kuna sote za dunia wanalipenda. Wanalitaka pia. Mamelisa. Mingelanga mamelisa.
Mamelisa.
Mamelisa. Mingelanga mamelisa.
Joka. Kata kushoto kunia. Wakungwa tumetiga moto tawa wakia.
Joka.
Koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hiwa naifangiria.
Joka.
Step by step by. Step by step by.
Joka.
Step by step by. Step by step by.
Joka.
Ashibidi dibidi damba damba damba. Ashibidi damba 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 damba.
The garden skiller. Niki yendaga kwa bebe. Nakulaga chipsi karanga. Muda kuzichanga pia muda wakudanga cha. Baka kwa di bebe. Uzarabu ni msanga. Nangoe mapanga sha.
Bebe. Bebe kata katai, tete washari, moto washa washa.
Nakatoja kuwa skani ni skaza mani. Nakatoja pata kami na paza mani. Mungo fenda na nilea na kulipa ramani. Kila siku ya mungu na zili kupanda famani.
Pende msipende, tunawakera. Na waona vile mnavyo babaika. Dumila mende, nipona bela. Tunawacheba vile mnavyo hangaika.
Hili koma kuna sote za dunia wanalipenda. Wanalitaka pia. Mamelisa. Ngelanga mamelisa,
mamelisa,
mamelisa. Ngelanga mamelisa. Joka,
kata kushoto kunia. Wakubwa tumetinga moto tawa wakia.
Joka,
koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hiwa naifangiria.
Joka,
step by step by. Step by step by.
Joka,
step by step by. Step by step by.
Pekecha, pekecha kushoto. Pekecha, pekecha kulia. Chuchuma,
chuchuma,
chuchuma.
Chuchuma,
chuchuma.
Vanilla,
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 vanilla.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma. Untama,
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 untama.
Chuchuma, 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 chuchuma. Vanilla,
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 vanilla.
Untama,
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 untama.